kuna huyu mtu anaitwa Ngwa kama Omunyo, na kuoga Citizen, na kuoga na mastori zingine ma late night. Huyu jamaa ubonga, anabonga, sijui kama anakoga studio solo, lakini hujibamba sana studio. Hadi anacheka ndio kaza mata yani hiyo jibamba tu studio kwanza sijui ni saa